la yeba nage na kapa kunyonyika alive na katuka katika yani ili pazoro na bevale music kesa mko mapesa loni dadoni mova wala mova wala koja waba wale Kampala mova wala mova wala mova wala uya kirite mobile
amani manji kasipidi kandi amani manji na kasente tukali na
Fear. Yeah.
Music is quality.
We give you quality.